ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Ubumsulwa igama esilikhonzile esilithandayo, igolide elimsulwa, intokozo ephelele emsulwa. Kodwa ngakube usuwakwahlala nomuntu ophelele ongenasici omsulwa ndawo zonke, umuntu omcabango yakhe ezinzile futhi ehambisana kahle kakhulu nezenzo zakhe? Bambala abantu abanjalo. Uma usukubuka ama-movie kubulalele istory, uwela ngakulo mdlali oliqhawe ogcwele ibele, isihe, uthando, owenza okuningi ukufeza ubuntu kulo osuke exakekile. Konke lokho kungokulambela ubumsulwa, ubuhle bonakala bugqamile bunqoba ububi. Nonke inkinga ukuthi uma siphila iy'mpilo zethu ubuhadla balempilo bunokuzihadlazisa. Siyathanda ukuba ngabamsulwa ekwenzeni, kodwa le mpilo igcwele obubuhadlahadla, ukugcina kuvama kusenza sikhethe okungaphansana kancane kwalokho. Khona kanye kulo buhadlahadla siculile, uNkulunkulu unalokho okusho kithi. Eyokuqala kaJohane 3:3, bonke abanalelo themba kuye bayehlambulula njengoba yena ehlambulukile. Kwesinye isikhathi ngicabanga nezizathu esihle ukuma simelene nalolu thuli oluphonswa kithi lomhlaba nxa zonke siyihlanze, sibe clean, sibe msulwa emcabangweni, ngezwi nangesenzo. Futhi izizathu salokho yilesi ukuthi uNkulunkulu umsulwa uhlambulukile. Futhi uma sibeka ithemba lethu kuJesu indodana yakhe owasithenga ebugqileni besono sethu ngokukhokha inani elalinzima esilikweletayo kuleso siphambano, ngakho nathi simelwe ukuba msulwa.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.